twende down low. Stand up to your feet, mikono juu alafu click. Kuliza pesa alafu one leg. Anguka now, one leg.
Got a big bank, is a pay a nini. Unanulizu, unanulizu, nini. I'm a bad girl, is a pay a nini. Unanulizu, unanulizu, nini.
Marl.
If I was a pimp, imagine what it is. If she got the budget, come in. The shuri, the light, I'm a phone, and a child.
Mama keni mwake, anatungili ya kati. Baba keni mrazi, anadai hatutaki. Lakini gosho do manyana, penda kutuzaski. Situ meto na mbali, na baba keni ari.
Like a boss.
That's it, not the floor. We want more and more. Let me show you how we party in the 254.
Oh, oh, here we go. Abba talks here, you know. It's a party everywhere we go. Chibamba, let your worries go.
Number one, baby.
Stupid.
DJ Marl.
Young mama, Shekina.
Ali ni nice man, zeni li confirm. Sio kizibo niliangalia hiyo ram. Stick ni super glue na bado tunagam. Na sio java manze eti limdump. Kiswali genja manze na hizo words. Although nilimcheza manze kama card. Although Buddha boss nili bipad. Alafu kuna venya lishwa na feel so sad. Asalamu alaikum, alaikum salam. Siko hapa na chuki sio nikipita nisalimu. Nisimu alimu but kwa rap nita kufunza. Na ukile tofala hapa minta kufukuza. Jumanza kumurembo that dwells mina mutunza. Tuni kulambula kulamu tukumanchi. Nikulambula kulambu tukumanchi. Nikulambula kulambu tukumanchi. Nikulambula kulambu tukumanchi. Nikulambula kulambu tukumanchi. Kulambula kulambu tukumanchi. Kulambula kulambu tukumanchi.
Sitak makata walking style ya bata. Ananikanganya na yo luga na rada. Shimu amehata majaba kashata. Anashikisha na anadai mastata. Anadai mtaro Josephu kamisri. Mini wakayole so wato nofike B3. Wezi ni dish kwa ulevi nikiwa tipsy. Sita grow old ata nikifika 60. Vile na wapiga kahashwa mi batista. Sheki na kare ni vodoli ni batiza. Vile na rai mistari utadani insha. Mini dembad na guruma kama mista. Nikitokezea lazima utasedi. Na kufanya ubleki jumimi ndiyo pedi. Wanataka ni wanjesha ni tamechi. Luku mi upigilia pamba galseki.
Juni kulambula kulambu tukumanchi. Nikulambula kulambu tukumanchi. Nikulambula kulambu tukumanchi. Nikulambula kulambu tukumanchi.
Kunyolo zilambu jamo jona bado natembea. Adisie kisha shola kwa mongo jona ligea. Adisosa adisosa unafanya na pepea.
Alvin Brown.
This is DJ Marl.
Kwenyolo nzima mtu jamu jona bado natembea. Adisie kisha shola kwa mongo jona ligea. Adisosa adisosa unafanya na pepea. Minataka
ipande mikishike
katigea. Siki kwa mbosho na hili nimejipi. Nebe orosho na pongi jomi naiki. Mistaki manjoti magomba juniko jing. Kitaji kemba chusosa mendo king. Misiki wezi ni bibi wa dikeja. Yoni kakota matembe juna majana. Kani mahedi nazifunga hadaran. Kwa mazigo kombege kani bibi wa dikeja.
Kwenye left, right, mamgalani wapoa. Na kitu inaita kutolewa mpaka nitatoa. Na kuanga joma doni lisare kuokoa. Nitis masazake na eza kumochoa. Mbogi joni sporti na sporti ndo ni mbogi. Machura ni mandugu na cheza na mabongi. Masomo ni talanta ikizua imezua. Huku mbele ni kupua huku jua umejua.
Huku cheshi mejipin magomba jona majing. Cheza na mbogi dikora na maviding. Kitaji kemba jisosa jomi ndo king.
Ati mindo real deal juma shada king face.
Nice kila mtu wante kwangu ni jirani. Kamfupa kaniita na shangarada ni gani. Kufika lipokuwa kanisha meni tamani. Kachaza kama mimi ni kafikisha kejani.
Siki kombosho na hedi ni mejipi. Hebe orosho na pongi jomi na kii. Saki manjoki magomba juniko jing. Kitaji kemba jisosa mindo king. Misi jing. nipige jani. Joni kakota matembe jona majani.
Jona majani.
Kani mahedi nazifunga hadharani.
Kwa maziko mbegeka.
Wanibebea nipige jani.
Jani na gonga hizo pungizi na mali kuma inanyesha pika tunaradi nasema mali safi na gonga bode na pata amani
ilikosti unajua tini nani
hati pungi pungiza kona zichinjanga kijani hati fat pum pum paka chuma ilali ndani mistari moto moto jina chumadi shetani
sosa nasoka soka pungi na nilika hatara
siwezi shika kasi bizma pungi sosa napenda kuzichinja ti stage bila shati doba safi mindo kina haka kwa dera hadija jiginda zipinja luku barafu diriba ndi mwana na ringa tiki utadzani mindo teacher rimani runda ndai kigonyi mbaka ntashika cheki ni whisky na bado sijatingika na mado bindo kadere kwa ndai tushafika
kikombosho na hedi ni mjipi
lege orosho na pungi joni na kill staki magomba manjoti joni kojin kitaji kemba chisosa mindo kill ECG with
bigwa mengo na crew inatanasua dodge car arrest meka mnasiwa rende ni wrong na bado inasumbua king body malo king kumalo kumalo team ya kumalo, malo, team kumalo, kumalo, team ya kumalo, malo, team kumalo, kumalo, team ya kumalo, malo, team kumalo, kumalo, team ya kumalo, malo.
Vigilant avatar head airbender I'm still a problem to avengers moving like a stunner power ranger jugu nikichana na mavela ndugu akiitana kuwa beba juizi sijaro za kitoto za kitini busy the streets mangoto mingi si atinini team kuwa maloko amaliza kuwa fini easy still maviboko mingi yani beatings
cheki mchwapes na kudingli mami huyo ni fresh ananga degree minimal pressure kaumeti ya bidi mwalimu wa mata tumwechesa ikibidi na tukizidi sign kujiamini kama mpo amedunga hits na mini team ni ya kumalo kumalo na si ati nini ni ra ra wazi wala lechini
pigwa mengo na crew inatanasua dodge car arrest meka mnasiwa rende ni wrong na bado inasumbua king body malo
team kumalo kumalo
team ya kumalo
malo team kumalo kumalo team ya kumalo malo team kumalo kumalo
bonus
kumalo
chine
kumalo kumalo
bonus
chine never met nobody like me never met a lover like me they don't make no boys like me anymore like me she never met nobody like me they don't make no DJ like me anymore
tomorrow
She love down in a month ago. Make a girl sweat, make a body go. Gangsters no middle up in a no poppy show. I want to them there, see them there. So with the wine, girl, I give me some me mush up there. But body like Nicki Minaj when she jump up there. In a me push me, I give her what she want.
She never met nobody like me. Never met a lover like me. They don't make no boys like me anymore. Like me. She never met nobody like me. They don't make no kings like me anymore.
I want me give her what she want in at the bar. She whisper to me that she never love you wear bro. Look how she look good when she whining on the star. Girl, I say she love you climbing like a rock. Who I said them better than we? Make a girl fall for me, make a girl free. Body good, body tight, girl I want squeeze. Me give you love until a girl scream.
She never met nobody like me.
Kia vile nafaa kasi lags Ni klaps anavasta kibenzo ama bima Nataka nibebo juju ya senke Senke juju ya senke Juju ya senke Senke juju ya senke Juju ya senke Senke juju ya senke Kibenzo ama bima nataka nibebo Juju ya senke Senke juju ya senke Juju ya senke Senke juju ya senke Juju ya senke Senke juju ya senke Kibenzo ama bima nataka Inapita ush Kawasaki Ducati Mambo savari, kisepa huipati Miba judge, hucheza doba za mandi Debe imesukwa ikipita umondani Chali flani, ni guangi, si mhandi Yani ras, muasi, yani muangi Kani
ko china muitanga type C. Ju ina charge faster ikiwa ndani. Niko alpha chin, nyondoko steam. Aluta inashika wapi jean. Mide mauru, shikwa painting. Mama yo, leta mambling. Uya senke minakujia mechi. Hika Nairo, jam huwa kesi. Passenger ningeus flani, keki. Wetegea minaleta vitu deti. Machina magwashu tambua ma baby girl. Na kama na kulinki na toke vle na fa. Kasi lags, ni klaps anava. Staki benzo ama bima na chaka ni bebwe. Juya senke, senke, juya senke.
Juya senke, juya senke, juya senke. Aha, juya senke, juya senke. Juya senke, juya senke, juya senke. Ni load glitch mtoi wakanya game. Mazelo Mr. Kijua mina taka to my lane eh? Antaka mabudenga kona mavitambi eh? Simia nipetu watoi ni jenge kambi. Nasikia tikuna madam flan ya kona mizigo. Akwape tetemeshe kila kitu faliniko. Nikona riza kiwap nitoe new stingo. Sikila sani maganji wetu vibe kiasi. Kwa tisina ata mali na weni mali. Nikona vibe kali na twende left na twende right Shika kiuno lafu mini zimelize. Na kenye na happen kizani
mini na nice. Tingika right, tingika tingika left. Alafiko na pose, toa stingo. Toa stingo. Alafiko na pose, ikidonja go da tena. Tingika right, tingika tingika left. Alafiko na pose, toa stingo. Toa stingo. Alafiko na pose.
Yeah. Ikidonjo towa stingo. Guiki wa left, songa right, vunja shingo. Drop ka badia, bandit baringo. Stana maringo, make that tingo. Waste bit, jina rushwa ka ping pong. TikTok, ring light, set up yake simple. Waste bit, big sanda, maliza na dimple. Peng ni badina, najua kona badidi. M ni machali, wezi count yo idadina. Akona dadina, dadi akona mazina. Kaujui huyo, mizi akona chalina. Subambika, akitingisha makadina.
DJ Marl.
Yo, seti inyongi, mwaga mitungi, ungeos ni higongi, nadaikyo hipongi. Yo, seti inyongi, mwaga mitungi, ungeos ni higongi, nadaikyo hipongi. Shorty ya mejump like I smashed her sister. Nisha pull a block Facebook na Insta. Hizo message zake ziko ndefu insha. Nitarudi soko nikisha safisha. Maji mitungi na choma picha. Moshi kinyongi madem na shisha. Miss call sitashika. Pistol, pistol na nyambisha. Hey, maze usikam. Napenda ukikam, sipendi ukijam. Pedi ako traffic siwezi medi waiter leta majo. Seti inyongi mwaga mitungi unge usni higongi na daikyo hipongi. Seti inyongi mwaga mitungi unge usni higongi na daikyo hipongi. Mino the mister mister nendanga penye kuna ma sister sister. TikTok ni ma video na ma picha picha. Venye anazungusha nkama twister twister yeah. Baby boo hapa wezi jidu turudi mtaani izo migu. Ingianda niandaya kuna kutembea migu. Swaga ni balalu kuna yoni ya maju. Sipendi wa kanisa ninapenda wa shere. Nikute vitu hadi anzishe mushene. Napenda bad girls tangu tene. So baby twende home we mwenye ujione. Uniokole. Seti inyongi mwaga mitungi unge usni higongi nadaikyo hupongi. Seti inyongi mwaga mitungi
unge usni higongi. Kuna kia roma kina kamtoka inside ambenye nmekisoma kina kandiki delicious. Kwele mejana inelisho kitungizo inatingika tingika diva sini diva. Badilika mama kuja kuku pick up. Mbona sona baki home na mimi ndo your big man. We pick a smile mindo talibia picha. Na dina na di malaika na yulia di. Ya mana tipsy.
Yeni malaika 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 ya yeah. Malaika malaika malaika. Yeni malaika 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 ya yeah. Malaika malaika malaika. Nasema diva nataka dina. Anataka di. Yeti kam nikupeleke di. Anataka dina, anataka dina, baby come nikupeleke.
kafi tina nina thinking kupeleke ukakule fishi misi mtriki na sinanga kiki siwezi kuchiti majuweni painting
alo 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 alo
mage mage baby girl alone na simtoke home mini kuperform niko madona na choma ndom like never before na inaboni madanga zote tu balloon juma zaine za nice nikipata wakupa na kuna kwela anataka twende dina jina ni Mona Lisa na metoka umoina machaji wanapita wakili ya shiza kila na mimi na jibamba nikitoka na madiva magimagi
madiva nataka
Ni kufaju uwe uko kwa kiti unajida na unajua ingoma imekuna akufaju akufaju kila mtu hapa ndani kufaju uwe uko kwa kiti unajida na unajua ingoma imekuna
nimekam kwenye best na kabla new moon dance netwa kufaju na nimekam kwenye best na kabla new moon dance netwa kufaju benjoni bend your shoulder, legs are teased. Now in your order, out of the right, out of the left, out of the right.
Akufaju, akufaju, akila mtu wapa ndani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida, na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju, akila mtu wapa ndani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida, na unajua ingoma imekuna.
Here we go. Here we go, new style kufaju kwenye dancing floor. Nona watoto na wamama kwenye maleso. Wanakatika kufaju is thing on the soap. Wewe ni deme bushika meza. Kwanza inama wanze kutingisha. Unanibamba mtoto wa Hadija. Takukemba mtoto ntakukemba
hey. Akufaju, akufaju. Akila mtu wabandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajita. Na unaliwa ingo maime kuna. Akufaju, akufaju. Kila mtu wapandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajita. Na unaliwa ingo maime kuna.
Kila mtu wapandani kufaju.
Bado na chupi wa
madara
anguka nao itabaki mafilo na vibe anguka nao koko single for now thank you that is ndeja patikani hadi late night saa sita ndo tani why nikupi ni location na nkofana na hii sukate call niko chomba ya G mina juwa utakuwa it is what it is acha ni kushow kwanza form ya didon nisha shika mpua na tuende chini kwa chini akiwa adi na mini say tunasikiza Shin City tuna feel free take a video na upost pale NGC jina ni kan tel kurabs ni talent ji anguka nao anguka nao check it anguka nao twende down low now stand up to your feet mikono juu alafu click tuliza pesa alafu one leg anguka nao one leg anguka nao anguka nao anguka nao anguka nao
anguka nayo kama uko na new cut anguka nayo kuna party na magwash anguka nayo round 2 kwa hii bash anguka nayo ati anguka nayo ati anguka nayo anguka nayo anguka nayo ati ati anguka nayo ati anguka nayo na katika msupa we banjuka cheza chini kukondezo matuta anguka nayo depika nushaitika ndagi mtagi matisho za wataki spek ama darling tambu serikali juni serikali tamka asali simnachwa ni nani flow mshati ki don medunga apo dawi chi utekiwa poa deli mi ti haha kia beba anguka nayo
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 ati anguka nayo mtupa
hapa me feel relaxed. Anguka nayo kama uko na new catch. Anguka nayo kama unapati na magwash. Anguka nayo round 2 kwa hii bass.
Anguka nayo.
Pula chini kama mekani, nipake roll juu ya melani. Mini so soon napenda fingerling. Pour me water with your magazine. Ding ding, give me a ring. Uneza harakisha ama ubonge na fist. Zing zing, give me a ting. Uneza harakisha ni kukani na chapa.
Tell me want, tell me like. Mino red na tuna pena nyama.
Pula, pula, eh, hey, boo, ya, yeah, boo, eh, hey, ya, yeah.
This is DJ Marl.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
Lioness. Cookie, 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 cookie.
Sironka. Pula kama mekani. Nipake oji ya melanin. Mini so soon apenda fingerling. Pour me water with your magazine. Ding ding, give me a ring. Uneza harakisha ama ubonge na fist. Zing zing, give me a ting.
Uneza harakisha ni kukani na chapa.
Tell me want, tell me like it. Mindo red flag, tuna penda nyama. Tell me want, tell me like it. Mindo green flag, tuna penda go go.
Anataka this, anataka that. Shorty any peng, asha jua cash. Anataka this, anataka that. Shorty any sheng, anapenda bash. Anataka this, anataka that. Shorty any peng, asha jua cash. Anataka this, anataka that. Shorty any sheng, anapenda bash.
Manzi mugenge, anapenda vitu ziko fine, ziko set. Asha jua kuki, atakuja na makeke. Akipiga sana form kiende kiende. Nyama ni fresh, iko tight na misuli. Yaunitaka sana na alinijua juzi. Kila kona anazunguka kama virusi. Uko kwa mneti, yaunicheki kama movie. Baby do me, I do you. Bora usitangaze design ya Ken Mijungu. Anayomba sana badala aombe Mungu. Uki red flag peleka speed ya Isuzu.
Shorty any peng, asha jua cash. Anataka this, anataka that. Shorty any sheng, anapenda bash.
You fine girl, like the finest one. I like your I like your Big body girl, I like your size. We like your we like your
Drop, 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 drop.
Got a bump on the body of a Mustang. You and I pass the vibes of a Rasta. Hasta la vista, but vibes bigger dusta. Make it drip, make it drop it down low. Cause when you get down, you make me easy. Baby, they break down, I make it easy. You bring the groove alive for me, the letter culture. Tell the rest they gotta catch up.
Sikia kwanza ikoni moto. Take a photo in a crop top. Bend for a back shot, bend for a back shot. Hey, we big big booty girl to eat a gula. Mazike muti zimbe nga tuwa temila. Tuli babi, you know how we got formula.
You know
we got formula.
Forest, nafanya, taki to dance. Before Johnny, new set. Pushes a forest, nafanya, jo, and the bell. Pushes a forest, nafanya, taki to dance. Pushes a forest, nafanya, skip.
get the best. Alafu tunachapa dimba. Dimba na kapenjoka diva. Dimba na kakwela kameiva. Dimba tunarola dikwa dinga. Dimba mechi dimba. Dimba na kapenjoka diva. Dimba na kakwela kameiva. Dimba tunarola dikwa dinga. Aye. Man of the match, kodi tena waga jampe, wote nime wakati. Ghetto youth na mabombe, Nairobi na Iran na wasupply madebe. So baby girl, ebu copy yo champe. Sezi deny job, supermeni nice. Walai kastana girl, na kanapenda futa. Lazima lip gloss, after joku washa shash. Alafu ziki nice, ana feel kuni. Shori anapenda venye miwa na gonga. Short on tag, kete vika mama donga. Aka kapenda, napenda kuzitoka. Na kanapenda kukucho, na kuwachocha. Ai, hili likomboka, tunadigitha ki. Kipaji, niki tunisha madopa yo. Usipopiga teje mapema au nipati. Niko kwa mukla tunakata dogodo. Niko joni mpaha, mi usetjo. Kushiza foris nafanya jo alibekjo. Kushiza foris nafanya na kitu dance. Kushiza foris nafanya kitu ku dance. Niko joni mpaha, mi
and fire at the base. Kama si bang, cover the face. Cover the face and fire at the base. Sura utaki, cover the face. Cover the face and fire at the base. Kama si toto, cover the face. Cover the face and fire at the base. Toto ni bang, but I'm a defense. Aye, two bad missy sim. Anataka millionaire ndo watoto. Aye, utangeja sana sis. Toto ni bang, but I'm a defense. Aye. Toto ni peng, but I make as a defense. Aye, too bad, missy sim. Anataka millionaire ndo wachotwe. Aye, utangoja sana sis. Minko kona na mabadis. Sura funny, but a win is a win. Ah, na wateka na konyagi. After party kwenye benzo, Mr. King. Uchumi mbaya so stacky ufala. Na kauna die form, super wepeana. Sina time ya kukonga mob, kauna die form. Fika loko, Johnny vibes na peana. Masterpiece tu ya beat na nibanga. Niko jaba niko things na kizaza. Painting akijipa sezi fumble. Nikapoa gana figa sura na yon taikava. Kama si mrembo, cover the face. Cover the face and fire the base. Kama si peng, cover the face. Cover the face and fire the base. Sura utaki, cover the face. Cover the face and fire the base. Kama si toto, cover the face. Cover the face and fire the bees.
Broke it up, make me break your backbone. And when me done, girl, me leave your man down. Shake it up, make me back to the bone. And when me done, girl, me send your man home. Baby, tuko tunafanya sasita. Ana clap your sianda mpaka satisa. Uneza dhani ni manduru za misa. Minasikia tiffin, nikidarwa kwa giza. Codes, analien peleke moss, moss. You hage imejaza na dai. Joe, akipiga na ipiga dia rosto. Penga megeuzu wako show.
Kama si mrembo, cover the face. Cover the face and fire the base. Kama si peng, cover the face. Cover the face and fire the base.
Nataka madam, minataka mutu. Nataka madam, wakupita futu. Nataka madam, minataka mutu. Nataka madam, wakupita futu. Minataka jo madam, minataka jo kamutu. Nataka jo madam, wakupika jo kafutu. Nataka jo madam, wakupitanga kaluku. Nataka jo madam, ni watike hadi huku. Dem gaza na bado ye ni babi. Dem gaza na kona vitu nati. Dem gaza na bado ye si guangi. Clean cup on the kona vitu fati. Nataka madam, minataka mutu. Nataka madam wakupiga foot. Nataka madam minataka mutu. Nataka madam wakupiga foot.
Ati nataka madam minataka mutu ha. Size ya Vera na kweka supu. Niko isa ya kadem kakupiga foot. Ma area code magizani. So kauna kama imadam cheki kam na bestie. Tabamba sana kwanza tukiwa wengi. Top of the table ligi mkuwa mdeadly. Mezoza sana sona sakaka. So kauna kama imadam cheki kam na bestie. Tabamba sana kwanza tukiwa wengi. Top of the table ligi mkuwa mdeadly. Mezoza sana sona sakaka painting.
Nataka madam minataka mutu. Nataka madam makupiga futu. Nataka madam minataka mutu. Nataka madam makupiga futu. Nataka madam minataka mutu. Nataka madam makupiga futu. Nataka madam minataka mutu.
Nataka madam wa kupiga futu. Mi nataka jo madam, mi nataka jo kamutu. Nataka jo madam wa kupiga jo kafutu. Nataka jo madam wa upiga nga kaluku. Nataka jo madam ni wateke hadi huku. Demgaza na bado ye ni babi. Demgaza na kona vitu nati. Demgaza na bado ye siguangi. Klimka pande kona vitu fati. Nataka madam, mi nataka mutu. Nataka madam wa kupiga futu. Nataka madam, mi nataka mutu. Nataka madam wa kupiga futu.
Chana kanono, natageza bonobo. Katoto ni karembo, anaitwa kawambu. Bila ganji izano, anataka kilambu. Anpenda vitu tight, na mizigo nonono. Akika mtu wapa, date ya kwanza na maua. Na hapo tuko mix, twende huko kwenye luo. Na hey baby girl, anafa kuongeza nyuma. Pande yangu na yo, mina mteka kahalua. Nataka madam, minataka mtu. Nataka madam wa kutoa kutu. Nataka madam nikapige mchu. Nataka madam nikatoe.
Kani shape mina konga, msari mina rote. Bishape Coca-Cola, peng ni ayela.
DJ Marl.
Nitupa ni mrembo minisha kumari. Atishika iti liji tepe janki. Kuku kwa pati na kuitanga painting. Umefanya mini toke na kunyonga mangi. Nita kumari, yani shakubali. Mapenzi imeshika hadi kwa makali. Hadi dada mebeba kuliko mama. Niko nangyo kusito mesimama. Mama nika yolo kunyuma mejaza za. Ima asu kunyuma mebeba be. Tena pulapi 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 ina di air. She look like Samantha but kumbe ni Tatiana. Nobody will take it away for nishaku hapa. Kim Jong Oh, long rende love. Hadi no more fuck. Ike she want that it. Ike she want.
Nikona temptation. Na kupake na warembo mpaka ke. Nikona temptation na kupate na warembo mpaka kesho. Nikona temptation na kupate na warembo mpaka kesho. Nikona temptation na kupate na warembo mpaka kesho.
Hadi tuko ni majing kule ni mandom. Supana ni changanyi na dom. Na niko mandom pori ni na chrome na crest na zina flow. Na kuna jumbo wana poa pale kwa keja. Na niko joka form na pati bila ta pressure. Masupa kama mia ni kupati hadi rengwa. Luku juni best juni medungi ya vest. Niku kwate bila stress. Kwenye pata kuna sex. Niku katika na ex. Kaina bamba sema yes. Kanyo pala pika ex.
Dero dero wakarimu.
Niku na zoo my boo. Niku na do na go. Wese manyo na flow. Mara ni vip na smoke.
Niku na temptation. Na kupate na warembo mpaka kesho. Niku na temptation. Na kupate na warembo mpaka kesho. Niku na temptation. Na kupate na warembo mpaka kesho. Niku na temptation. Na kupate na warembo mpaka kesho.
Kani form tunafika gawa wili. Niko on ungeda ni mini mwizi. Zikishika zinachanganya akili. Super akijipa mina biga, biga. Super akipita kemba biga, biga. Super ni nidai ya nadai mtulu bang. Nika mpiga mbaka te. Aka rako ame dress. Aka sema wezi make money glory wezi make. Single sun everywhere me a ban. Hila ita suitcase maheta wana run. Big up yourself kama unani penda. Big up myself kila siku najijenga. Ni machingri changa tuko form kila mtu. Wana changa changa
6630 China chapati. Asubuhi ngware ngware hata bila shati eh. Mini ko free hakuna masharti. Na body line ni kame pigwa pasi. Dema na nithuru na manguati. Kadieni mbanga ananinyima masharti. Ozi pesa ni za gavasi za mwangi. Kipatika na loko unapigwa marisazi.
Niko na
Mamake ni mwake anatungilia kati. Babake ni mrazi anadai hatutaki. Lakini goshodo mwenye anapenda kutuzaski. Situmetona mbali na brothake ni ari. Mamake ni mwake anatungilia kati. Babake ni mrazi anadai hatutaki. Lakini goshodo mwenye anapenda kutuzaski. Situmetona mbali na brothake ni ari. Ukianza kurusha luga ndotajua ni kipindi. Dem ni mihuch kumbe dem ni pikini. Wacha nipige story yangu bana inabidi. Tebu tu relax cheki ilianza hivi. Tambizo madumba uwezi tuti. Shia tunajua umetumwa. Magoshodo ni wengi tunaletanga kwa nyumba. Chunga ukicheza tunaleta mali mpya. Huku tukijam tunashukisha machura. Girls on a mission tuko rada ya madumba. Uchekeshe kichele juu mwingine anakuja. North by 10 tunapenda vitu kubwa. Dame hana pupa heshima kwa mabuda. Fadhali ule ex sana rada kujituma. Dame mali saki na mebeba kukushinda. Kuzoza adi soma wasonjo wanajipa. Meroga vitu kali mpaka mwenyewe na shinda. Lakini kwa hii game makudaro mindo ticha. Napeleka na rada wakishindana wapita ndabagi kuwa aditicha mama keni mwake na tungilia kati baba keni mrazi anabagi hatutaki lakini gosho domo nyana kunda kutuza skizi tumetona mbali na baba keni hari
mama keni mwake na tungilia kati baba keni mrazi anadai hatutaki.
If I was a beef on dicks majua waririzi kishika the petits come in the shuri the light I'm a brown and I try anyways I'm a hit what I hit if legit. If I was a pimple dick, so najua what it is. If she got the petite come in, the shuri in the light, I'm a brown and I try. Anyways, I'ma hit what I hit if legit. Ayy, boraneza, shake it. I don't wanna, no kaya ni junkie. Si tuko anasa, anyways, you don't mind it. Si tuko anasa, anyways, you don't mind it. I could have cut ties with the hoes, my lady. Like any distractions, do what any my cakey. Hips don't lie, wanna shake big crazy. Hips don't lie, wanna shake big. Got a black eye, jo kucheza and I'm super MC. Lakini mi papi da cheza again. I kwani da cheza. I got a black eye, jo kucheza and I'm super MC. Lakini mi papi da cheza again. I
chip baka vina stars, white girl with the starship. Baka vina stars, big boy with the stamp. Chip
DJ Marl.
White girl with the starship. Baka vina stars, big boy with the stamp. Blood back it up, baka with the stars.
Kuna siki wa mpona, mpona ni malele vidole Shafanya lufi ya napiga kelele Selecta mebonda na chiza duma kenge Na chiza duma sosa, jusosa mindo chepe Ikizidi maji, tunadishi sembe Doba ni mbaya kwanza kicheza kwa debe Jamaica pum pum, hapa post ni kineme Wena wana songa nyuma, tukisonga mbele Adi sosa na rom, tunadiki dezi chom za kilami Tunaroga doba na bado tuko ganji Pale TikTok miwapua kuzidoka Gida inengi na chiza na punani Najua ni wako wako na bado na tamani Wako wa leo nilikulanga zamani Na suka suka bongi tata nicherehani.
If I was a pimple dick Tunajua wari rizi kishika the petite camp in The shuri the light I'm a brown and I try anyways I'm a hit what I hit if legit.
Unaniulizo unaniuliza nini Gara big bank neza upaya nini Unaniulizo nini Gara big bank neza upaya nini Unaniulizo nini I'm a bad girl neza kunywa nini Unaniulizo nini Gara big bank neza upaya nini Unaniulizo nini I'm a bad girl neza lamba nini Riso ya kwanza nilimpay kusu kwa casket Ya pili nilipendova kwa chum Ya tatu tulimalize kwa flow Anadai kitu tifi, anadai kitu long Ukitaka duza, unapewa full tank But the gift mejiba ya new nyash Codes, wanalimpeleke mos Shank bat, anaskizwa dikos To, ati nipeleke mos Shank bat, anaskizwa dikos To Awolan Unaniuliza nini? Gara big bank neza upaya nini? Unaniuliza nini? I'm a bad girl neza kunywa nini? Unaniuliza nini? Gara big bank neza upaya nini? Unaniuliza nini? I'm a bad girl neza lamba nini?
Yo, atuangei kwanza kawe si bad bitch Ndrombo se ni kufanyo kwenzazi Zungushie ni yokote kwa public experience Kiasi na we si wa dhati Risu wa form na deko na vinye niligiza Big dick energy uneza uliza Tunaichapa joadi nazima Lafa na shtuka nliva moska siza Wenda home inaka umelewa Inaka umetepwa na mtaka kupewa Chali yako wako uko amekwama kwa entrance Nasikia ameambiwa hapa ingina kete
Unaniuliza nini Gara big bank neza upaya nini
Like a boss.
We want more and more. Let me show you how we party in the 254.
Samahani na jasipati
Hapa mashida ni mini, gari tuko nazo mingi, atateza indi.
Fifi, ongeza busy yo yako haitoshi na tepa pum pum na makali na mamoshi. Mini kuasha na penanga wadosi ya meteka benten ni go short yuko 40. Dance floor na romboza hajoki ya shalia adi sosa sunajua we ni trophy. Dance floor kuromboza hajoki ya kofai na meti ya shawainisha notice. Hini ni kuwe na you kuliko kwa na Sicilia. Big bomba una fit the criteria. Hizi shashamani zimetoka Abyssinia. Adjust ndo ni digi ya interior. Ya kuna nindo the best hizo singina inferior. Kuku east tunazoza di warazwa na kimia. Watoto wako rofi sunajua joni this year.
This is DJ Merle.
Turn it up.
Dumina kinyasa, balance. Balance.
Kwa tuko kulo na kinyash.
Damse.
Akipita wezi mhata, kamali safi, Balenciaga. Na mina penda akibalansi haka, kaudunga forex kushika na frada.
Bumshe.
Akipita wezi mhata, kamali safi, Balenciaga. Na mina penda akibalansi haka, bibombastic, yuko na attractor. Balance, balance, Balenciaga. Dubi na kinyasa, balance, balance. Balenciaga, bilo na kinyash.
Mbogi ni nare tunagotha. Niko matuos kafundi leo mtachoka. Hizi mafore na bidi unarudi ocha. Madam vibes leo kichizi ni kupona. Ataki fling anataka to my candy gun. Ana swap and switch kama candy crush. Shia bombshell team, hey mambo sweetheart.
Na akida candy, lazima atida.
Hapa ma brown works kama za ID. Yo team is like my guy kukaza SID. Easy stance, maka mede wana cop balance. Na sampo mali safi kama lecturer. Baini gushi, kama nifada. Kamina benda, akibalansi haga.
India wana inataka toto. Akidai heka nyawi na patangoto.
Akipita wezi mhata, kamali safi, Balenciaga. Na mina penda akibalansi haga. Kaudunga forex, kushika na frada. Akipita wezi mhata, kamali safi, Balenciaga. Na mina penda akibalansi haga.
Njugu imta, tulisema ndolewe mfuko lazime nga. Niko kidole ane na badoja wika. Nika mambia najwa na asubuhi usiku tuni. Aliniomba gadeni kalipona. Sina doni kujwa kupiana.
Skiza, magi.
Kota sijali kakesho mini komboka Nipike vida na machaji kuomoka Kalika dance miondo kotoa topa Leo, leo, leo minataka kuzidoka Kota sijali kakesho mini komboka Nipike vida na machaji kuomoka Kalika dance miondo kotoa topa Kalika dance miondo kotoa topa Kalika dance miondo kotoa topa
Nimelipwa ganti, nimefunga wera Mina medi niko juu ya kivela Taka kuzitoka na ayela Machiaju wamekuja na makwela Leo gwedhe inashika ndani ya keja Kisha tuende dunda izidi kutubeba Excuse me, who are you? Na koka dress, umeva see-through Una ni nice, na koka dance Bila unacheka, nika niko na chance Asiesikia la mkuu, tunavunja mguu Na kileta ujinga, tunavunja miguu
Leo, 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 minataka kuzidoka Jota sijali kakesho, mini komboka Nipike vida na machaji kuomoka Kalika dance, miondoko toa topa Leo, 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 minataka kuzidoka Jota sijali kakesho, mini komboka Nipike vida na machaji kuomoka Kalika dance, miondoko toa topa Kalika dance, miondoko toa topa Kalika dance, miondoko toa topa Leo, 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 minataka kuzidoka Wenipe dance, miondoko toa topa
Jiloni kuzitoka, kando yake madonga Na set ni kisonga, na wacha wakibonga Kuruka, kudunda, na tonzo kubanjuka Kudunga, medunga, na pendanga kuvunja Wanasikia kushikisha vile tunajienjoy Mara kwanza tukibonga, alika na convoy Mabuda wake wote wanaponga na mado Wanapeleka decos, kumbe mekalia posh Tude makona do, atakwanya kuwa toy Ukithani ako job, kumamenda kula form Jana dance floor, alizitoka mboka four Na mbele ya mapro, unasema wende boss
Leo, 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 minataka kuzitoka Jota sijali kakesho mini komboka Nipike vida na machaji kuomoka Kalika dance miondo kutuwa topa Leo, leo, leo minataka kuzidoka
Jota
sijali kakesho mini komboka
Nipike
vida na machaji kuomoka
DJ Marl
Nakauna rada basi sayo menino Nakauna kopi basi sayo menino Nakaukujua basi sayo menino Umeni, umeni, umeni Nakauna rada basi sayo menino Sayo menino, sayo menino, sayo menino Nakauna rada basi sayo menino
Marl
Nakauna kopi basi sayo menino Nakaukujua basi sayo menino Umeni, 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 umeni no Nakauna rada basi sayo menino Nakauna kopi basi sayo menino Nakaukujua basi sayo menino Umeni, 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 umeni no
Where you at nigga, niko na form now you know Jumanze ni mejipin mandom Sign kona do this, ladies wanna go Ju before walikuwa wanasema na wabu never before ni Zimeja call logs inbox na request zote ni watoto Nimekupin ukikuja kuja na watoto Nimekupin ukikuja skujo kiwa solo
Niko kwa keja nikihang na mabadis and bandits Buda tubagu ya tia nani ndio nani Na kama dube neza feel niko lucky Mob tezi naso uliza haki chaki I just stay to the facts kwa irap nitahonga Na bado namli analia nikihonga Mpo akando yangu anajua minyo donga Lisema niki hit ndio ndazidi kuwa Akiwanja kila saa ni minyo
Na you know
Hakuna rada Manze for me shanibu Now you know I really love you Atakani na ignore Now you Now you Now you Now you Now you know
Nakauna rada basi sayo menino Nakauna kopi basi sayo menino Nakaukujua basi sayo menino Umeni 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 no Nakauna rada basi sayo menino Nakauna kopi basi sayo menino Nakaukujua basi sayo menino Umeni 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 no
Power
Niko ndakas na niko theni ya Cuba lobilo
Sini hit after hit, listen to the beat Skuji interview bila dojo mziki ni biz Owe mtawe kagere kama mama wakambo One man kiu ami yani kiu rambo Although buda boss stupid anacheza na mitambo Inapulopiwa kamix ya DJ Kata Umenipata ama bado umenipata pata Drinks ni kibir, tukishikisha jaba Imezani ya mabazu awezi ya yekampaka Mangeos manzeno kwa cheza kama soka Eka mikono juu alafu ni kuzitoka Kwa meza yetu sunaona ni Johnny Walker Ukimedi sana mini meomoka Digi charge akililisha baroda Na kama ni luku bado sunajua imeoga Na mpiga stick daily manze ananoga Julu Look yake fisa, look ni yake komba Form yangu deli ni kuvuka boda Unanidai manze buda nkiwa tipsy Atika mjo ukae na sisi Sunajua look ni fisa, look ni ya matiki Na kuiga stick kila siku ya wiki Na kani mchuzi deli unaongeza iliki Akalie miti, adi aitishe waba Nikonditni,
na niko ndakas, na niko venye Cuba lobilo. Niko nditni, niko ndakas, na niko venye Cuba lobilo. Niko nditni, mi niko ndakas, na niko venye Cuba lobilo. Niko nditni, niko ndakas, na niko venye Cuba lobilo. Erere nderere adi aitushe waba. Erere nderere adi aitushe waba. Akaka twiti. Erere nderere adi aitushe waba. Erere nderere adi aitushe waba. Akaka twiti. Erere nderere adi aitushe waba. Adi aitushe waba. Zimewaka aitushe waba. Ni TikTok tunarun na kanyare. Leta mdomo pa unakulanga kibare. Wakenya wanapenda vitu za sare. Sijui wanadhani mazebu da tuko hare. Niko nditni, na niko ndakas, na niko venye Cuba lobilo. Niko nditni, niko ndakas, na niko venye Cuba lobilo.
Rangwa, wanda na masima di rangwa. Gude zimishika na sitemi ni mapema. Mungu siki pims unasema. Inkine nenda chin very fast adi rangwa. Bada na mastima adi rangwa. Bide zimishika na sitemi ni mapema. Mungu siki pims unasema. Inkine nenda chin nenda chin.
Aluta irudi na isoze. Shisha mina dai kuivuta.
Adi rangwa.
How die boy maskini. Nanginyo unalia unadai.
Adi rangwa.
Kashi mikrom na mamzinga na mavila. Na kitipa majani venti nyuri.
Adi rangwa.
Suna kaivisha na mamkula mechiti. Sema watabaki zilipuke.
Tuna link, nacheza na teeth. Kame piga squats, kakona bunda legit. Dresho ya waist, nalinganisha na hips. Tunika snack, nakadembo kanadi.
Fine, thank you, wini malinde. Tulizali woki sneeze and the universe blessed you. Face card spot on, kamini kwa bottom. Makuchani mastikon, kibeti ni astoko. Na tunazi washa. Rangwa, wada na mastima di rangwa. Gude zimeshika na sitemi ni mapema. Nduku siki teams unasema. Inkine nenda chain very fast adi rangwa. Bada na mastima di rangwa. Bote zimushika na siki mini na pema. Nduku siki teams unasema. Inkine nenda chain nenda chain.
Aluta irudi na isoze. Shisha mina dai kuivuta.
Adi rangwa.
How die boy maskini. Nanginyo unalia unadai.
Adi rangwa.
Kashi mikrom na mamzinga na mavila. Na kitipa majani venti nyuri.
Adi rangwa.
Sona kaivisha na mamkula mechiti. Rangwa
ndo mire life siko kwangu. Nilichotwa na dema na kama na guwaru. Cheki amenichai kukudando. Mbona siku cheki hizo braids kala papo. Rangwa miurausha, rangwa nakausha. Rangwa mina zamisha, lazima mashamsham. Emoji za maji zina sijamshika asha. Na fadha kibonga kanazo zaadi rangwa.
Rangwa
tafta wa mama na nikitaka kwa kataza hamtaki nionge.
Kweli nuna tembea bila wadango. Uku kuna ma crooks na ma hoods na ma fuckabon. That you want gone and another one born. Tunajua rada za
jingo.
Nili call, ni call, akasema tani call. Alisema hajanyesha ni kama apa na ball. What's wrong? Anataka tupatane kwa mall. www.swara.com.
Zanita rap di
Wakabu madema mikrom kama funky. Akona haka ziko upside down. Mambia kule oatmeal ama itwe chaji. Ati wata dada nikona ganji. Limetoka kukata dada. Siti pichwani mina rusha magrampa. Narudi mjani nikani meswali. Usini unize swali. Welegeza the jeans ya netewa suruali. Because you are silly boy, silly boy, silly boy. You are a girl and you know one one in it boy. Bully you want to ask any pili pili way back.
Dema kuna zigo vile inafaa. Shuri anadunga smart vile ameva. Shuri ameweza sana vile inafaa. Shuri anajua miondoko. Kwela bado anaweza pika dance ya kudonjo. Nini zuzu nazoza full force. Luku fisa chini mina dunga fosa. Benga kuna smile awesome. Na bishte yake joa shani ila handsome. Anadai sana sana iti she wants some. Vile wameweza sana tunapiga threesome. Kana penda vitu risky, kana penda kuwa tipsy. Eti gin ama whiskey, leta zote. Kana penda vitu risky, kana penda kuwa tipsy. Eti gin ama whiskey, kana penda vitu risky, kana penda kuwa tipsy. Eti gin ama whiskey, leta zote. Kana penda vitu risky, kana penda kuwa tipsy. Eti gin ama whiskey.
Hata bila ranks mazi ya condom dish. Nifani ulichil tuka tan kuwa simp. DM ume chrome ku reply to my memes. Kenya Johnny ndogo itabidi tome share. You know we don't care, napita katikati jukando kuna mimea. Usilize ni gani wajako ya litetea. Kijana bongo lala ameshindo kujituma. Anateta hana nyota. Kwa jaja umesundu tashikaje izo mula. Mboka bora safi manzini ingiza gadola. Na pigadela mboka ndo nisakijo kubonya. Mase siyo easy maisha kujipanga. Uda Johnny danda anafos kuwa janja mashada. Dilizi mewaka amesare makajara. Mkono zangu mbili zimeshikilia tambla. Moja ni ya whisky na ingine ni ya chana.
Kana penda risky, kana penda kuwa tipsy. Eti gin ama whisky.
Let's go. Can I pull the victory? Can I pull the quality? Let his side. Love dance, yeah, his side. Love dance, love dance, yeah, his side. Choose more, love dance, yeah, his side. Love dance, love dance, yeah, his side. Who take touch, fight up. Love dance, yeah, his side. Love dance, love dance, yeah, his side. Choose more, love dance, yeah, his side. Love
dance, love dance, yeah, his side. Who take touch, fight up. Tenje no toko kwanza kawe siarif. Begay na sundo sabundani ni kajing. Toba ina donjo na pori meja kichele. Kuna kulet jomka nipata mbele. Cheza na njugu joki shikilia kamuope. Njegia wakimuoku mbiyo mbaya kama mbape. Tunachoma liva na tuko kuiva tunaiva. Bogi ya mamziza afu kando ni madiva.
Lab dance ya his side. Lab dance. Lab dance ya his side. Choose moja. Lab dance ya his side. Lab dance. Lab dance ya his side. Putei touch fight up. Lab dance ya his side. Lab dance. Lab dance ya his side. Choose moja. Lab dance ya his side. Lab.
Tengili ni msojo kurit mamwere. Yes man tuko juu ya lele. Ni legit na mapapol his. Ndo mana tukomboka na tupigi kelele. Chagua moja ma white widow. Fuwa shika kilo kilo Heidi 4. Wakuti wanati. Kijifanya mweri unakatwa ngingi. Bad boy basi area zote. Sare kushtuku kiona niko kichele. Sisi yao tume master plan. Ndo mana tukombele yani better than. Cheki dance ya ma insider. Lab day one na ma designer. Mtatu cheki kwa ma insider. Msupa pewe kitu tuwa cherry minder.
Lab dance ya his side. Lab dance. Lab dance ya his side. Choose more. Lab dance ya his side. Lab dance. Lab dance ya his side.
DJ Mar.
Physically. Ako physically. 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 Physically fit. Ako physically. Physically. Physically, physically, physically feel cheeky. Niki cheat me, bado niko loyal. Niki cheat me, bado niko loyal. Physically, ako physically, ako physically, physically, physically feel. Alika mjo, kunituliza, kutulia, akanipuliza. Fair nikalipa na fuliza, kama baite na shikisha kwa Nissan. Physically, physically, ako physically, physically, physically feel. Ako physically, 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 physically feel. Kusesa, Mr. Seska, niko na head rush, Papa Fadela, Nelson Mandela, Mindy Omega, Victoria, where is Omera, Seti Devi, napenda sembe, mini wembe, mlime kama jembe, hatupendangi warazi, shida zako pelekea wazazi, wananistimu wakinicheki wana scream, tampaka cream makicheza na hizo hips, wananistimu wakinicheki wana scream, tampaka cream makicheza na hizo hips, physically.
Yo, yo, my dog.
Physically,
kutoki leo, leo mpaka kesho. Hakuna kunego, ni deep so malebo. Nimekuja na kambi fleni jinga chunga meno. My headman, demon utabaki mabengo. Sezi lalisha kwanza kafomi shajipa. Gwinji, skuzi na shinda na Mona Lisa. Tunapiga Jane, kiwake, bay, si yake. Kenya membeba ni mido na lipa. Sezi meza bill, mi mwenyeo ni madawa. Maslap tuza haga na ganji na gawa. Chori ya kofita, kimoka, makawa, madawa. Ivondo na wengisha kwa chama.
Like a boss.
Leo jo tukifika sherehe tunakaa hadi lini?
Leo mpaka kesho.
Makwela wakikam jo mta wanakaa hadi lini?
Leo mpaka kesho.
Yo yo mada.
Check it leo, leo mpaka kesho. Hakuna kunego, ni deep so malebo. Nimekuja na kambi fleni jinga chunga meno. My headman, demon utabaki mabengo.
Sezi lalisha kwanza kafomi shajipa. Gwinji, skuzi na shinda na Mona Lisa. Tunapiga Jane, kiwake, bay, si yake. Kenya membeba ni mido na lipa. Sezi meza bill, mi mwenyeo ni madawa. Maslap tuza haga na ganji na gawa. Chori ya kofita, kimoka, makawa, madawa. Ivondo na wengisha kwa chama.
Like a boss.
Leo jo tukifika sherehe tunakaa hadi lini?
Leo mpaka kesho.
Makwela wakikam jo mta wanakaa hadi lini?
Leo mpaka kesho.
Sema leo mpaka kesho.
Leo mpaka kesho.
Tunashika hadi kesho.
Leo mpaka kesho.
Leo mpaka kesho.
Leo mpaka kesho.
Tunazoza hadi kesho.
Leo mpaka kesho.
Sema leo mpaka kesho.
Leo mpaka kesho.
Tunashika hadi kesho.
Leo mpaka kesho.
Leo mpaka kesho.
Leo mpaka kesho.
Tunazoza hadi kesho.
Leo mpaka kesho.
Bado niko exile na pesa za chama. Naishi fiti zika life ya jana. Nilijifanya ndo dedi nikachangiwa na chama. Nikahama nikaenda mbali sana. Saishe rep pande zote sikosi. Na kutaka nimewaka nyuma yangu kikosi. Nikona shida mashida za kidosi. Nimeshiba na ganja dina sahau kusosi. Rende ni bad, rende ni wrong. Ini rende ya walevi kila siku tukofom. Nanuka fei, nanuka Sharon. Sipigi shawa na jipiga tuma kolon. Kila siku tunatangazo kwa news. I'm addicted vile nasi abuse. Na reni mingi ya dina choma fuse. Na kata makali sana dimwili ina reduce.
Leo jo tukifika sherehe tunakaa hadi lini?
Leo mpaka kesho.
Makwela wakikam jo mta wanakaa hadi lini?
Leo mpaka kesho.
Sema leo mpaka kesho.
Leo mpaka kesho.
Tunashika hadi kesho.
Leo mpaka kesho.
Leo mpaka kesho.
Leo mpaka kesho.
Tunazoza hadi kesho.
Leo mpaka kesho.
Sema leo mpaka kesho.
Leo mpaka kesho.
Tunashika hadi kesho.
Leo mpaka kesho.
Leo mpaka kesho.
Leo mpaka kesho.
Tunazoza hadi kesho.
Leo mpaka kesho.
Na figi na kakunishika. Super hot girl lucky bend over na shiba. Hitibi na kakunizima ni kastima. Switch off the light mami nianze kukushika. Sume kitaku takipata. Malifisi shalambua. Imepata makrak nika imepikwa na hama. So sijite kinara tani wakwa takana. Uliza diki na godina madawa washa chapa. Sinapenda madim wanadai for mza kuiva. Tuko hizi chochone za gani tuko kuiva. You look so sexy girl is on the river. Akisha bambika ni home tunafika. You look nisafi kuna ganji. The donga sidungi mbati malina pati hunipati. Utumishi kwa serikali niko ndani kwa niradi. Na kujana mbogi flani manzi flani hani bambi. Lakini amebeba mali.
Leo jitu kifika sorea tunakua hadi.
Kana penda upuzi kifika ni kwa bed nika
money compound kisha September na tumwaga matao kwa super high class na kafana ni dhaha
All of them damn beautiful. Oh na na na, oh na na na. All of them damn beautiful.
Light skin, melanin, short girl, tall girl, twin girl, baby, chocolate, all guys.
Bouncing baby boy, feel right. Yeah.
Oh,
okay. Busy 24/7 kadai la miss independent. Before vishu pete kwanza nataka jijenge akona drinks na goals vitu anataka ni most nataka mwanaume amfanyia na dai kuifanya mwenyewe. Akona standards, anajishimu kuna vitu hawezi fanya. Hata na da, anajakipa anataka na anajotapata jua live ile anajituma sajezi mwacha bure yani.
Light skin, melanin, short girl, tall girl, twin girl, baby, chocolate, all guys.
Kana make you bend, baby, bend over. Bora kuna kanji ni katoto kama babi aki smile manze mia na ni take over. So you can call me daddy if you wanna feel the dick in the daddy. She a pen, baby doll, nika babi kwela aki rotate. Manze sezi hesitate, niko bumper na wester.
Kusemo kweli hama peng miibana, watani imada. Aha, digi vile boy ana fumble. Siku yezi isha kama peng sijataja. Michisha kwa deli yani kwa keja kandanda. Ache baki kese mima peng stawa. Ache baki kese mima peng test. Yangu ni tu brown skin heavy na nyash kwa wing. Petit says he mind for a sexual healing. CGT fisi but napenda mabinti. Yani in short hama peng washa nifanya cheesy. CGT fisi but napenda mabinti. Yani in short hama peng washa nifanya cheesy.
Light skin, melanin, short girls, tall girls, twin girls, baby, chocolate, all guys.
I know you how to dance. I can make my body moving like this. See how I dance like this. So sweet. One leg in, move like this. One leg in, one leg in, one leg in, move like that. Bubble, bubble, bubble. One, two, let's make a circle. One, two, make a circle. One, two, make a circle. Three, four, a big circle like this. A big circle like that. One, two, make a circle. Three, four, a big circle like this. One leg in, one leg in, one leg in, move like this. One leg in, one leg in, one leg in, move like that. One leg in, move like that.